ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngwamukele futhi engosini e-fresh, ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Uma sothembeka ngokweqiniso kithi, izinto eziningi esiyilangazelelayo kulo mhlaba ziwukuyicabangela thina kukholeleka ophathe ziliphutha eliqondile nje. Futhi thembeka, lokho kuyicabangela wena kunzima ukukudela ukulahla. Usuka kwafuna okungcono kumuntu ngoba nakhe eceke kakhulu, kumbe ufune imali enye eningi la khona ubunayo imali eyanele. Futhi kunomuntu owaziyo ukuthi udinga usizo kakhulu, usuka ngempela wabasesimenza lolo hlobo. Ngikholwa ukuthi uyayizwa le ndaba. Sineyintshisekelo eyibukazi izinhle ngaphezulu, kuze kube sasibona ekugcineni masuya enzekeni ukuthi zingathi lezi ntshisekelo kuphela okufunwa yimi, okulangazelwa yimi, futhi nomhlaba nawo ukuculela lelo culo uthi ngempela kukufanele ukuthole, you deserve it, phela kuwena uqobo hlala amagqozo okukhona. Ngakho ukuyicabangela kuyabusa kucekele phansi impilo zethu. Mhlawumbe uyakholwa kuJesu kodwa yilokho oyikhona, ufuna lokho okufunayo futhi uzokufuna ukuthole. UPaul umpostoli wagqamisa indlela ethe ukwehluka kuleyo kwabaseGalatia 2:20. Akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa okuwukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yayinikela ngenxa yami. Ukubethelwa kuwukuyidela kungokufa kuwe nokufela uKristu. Futhi khumbula ukuthi uJesu wathi noma ubani ofuna ukumlandela umele ukuthatha isiphambano sakhe amlandele, hayi usuku olulodwa kodwa zonke iy'nsuku. Ngoba ukuyicabangela wena kulokhu kuveza isikhophoxo sakho sesiphonge sibi zonke iy'khathi, akunamahloni ukuthi kuye kwathi thushu ngayizolo. Njengoba omunye wathi umele ukufa oqobeni lwakho usuku nosuku ukuze umphilele uJesu ngokugcwele, ukuze njengoPaul uzosho ngeqiniso ukuthi akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.